Ayo Max Max.
Kweli kwamba ni wewe tu wanitosha, moja namba nitakucha ntoe posa, akili unaibamba, sitamani kukukosa, tamu alamba alamba, dosa lale dosa, kamili gado, engo zote umetimia, nimeze panado, mana sije nikazimia, penzi tujaze sado, haki tutoshi kisinia, hapa mambo bado, baby twende dakika mia. Penzi letu kisu kikali, toa wachinja wakicha, nitaongeza machachari, kisho uitwe mama kicha, sijaiba halali, weni wangu wa faida, mtima nangai yosali, ukinipa na shiba, kamili gado, engo zote umetimia, nimeze panato, mala sije nikazimia, penzi tujaze sado, haki tutoshi kisinia, hapa mambo bado, baby twende dakika mia. DML music on this one again.